Chitonde chija yonanga bigenze ngosigazizo moyo wa mukama okulonga myana tera tokwene nyabye wasobya okudaye wa mukama katonda kulonga myakutuse mukwagala okwasoka
mulire njiri mumawanga gona kyalokola era wonya abamukiriza bale mukufa Yesu ye yatuma mulire njiri mumawanga gona kyalokola era wonya
Omalo kuloko kufuna obuyinza okufuka omwana kubanga bonna bamusembeza yabawa obuyinza okufuka abaana watanaloko kulinda ki Yesu akomawo okunona ekkanisa tera omutwale akuyambe Yesu akuwonye omusango
Yesu ye yatuma
Bebuza, chokuloko kuchikolotia Bible yetu gamba, nomu sajyo mukiriza Yesu nomu omutima Ndo ya tulanaka mwako njindo kose
Yesu ye yatuma, mburi enjiri muma wanga kona Tiano kora era wonya, ama mukiriza bale mukufa Yesu ye yatuma, mburi enjiri muma wanga kona Alokola era wonya, abamukiriza bale mukufa. Yesu ye yatuma, mbulire enjiri mumawanga gona. Alokola era wonya, abamukiriza bale mukufa.